That's right, folks. When you hear that Sabin from Augie Latula playing along with King Kestra Manea and the Dream Team Dream Band, you know it's time for 2 hours of Congolese music here on WRIR. No themes or gimmicks, just Congolese music. I got a box full of CDs and LPs ready to go here. I do think I'll feature a few songs from the late, great Pepe Calais. November 29th will be 10 years that we miss him. Passed away back in 1998. Listening to his music, I still wish he was around, and I will play my favorite song later on from Serge Mabiala's new album, Affection. Great new CD. Got some new CDs and some old music for you. We're going to start off with some Pepe Calais from the LP called Kwasa Kwasa on the Leader Records label. We're going to hear the song Zangano. Then we'll hear another Empire Bakuba song, Ntoya, from the Ngo Yarto CD, Sango Yamawa. Stay tuned. Should you have requests or comments, number here, area code 804-649-9737. Or you can go to the web, www.wrir.org.
Zangano nangavane ko chéri o le sangani mio. Depuis to kutana na yo, moteme pa na yo e. O salangani ni, mwana ya bangyo. Zangano e, zangano e, zangano e, molenge ti bangyo mama. Zangano nangavane ko chéri o le sangani mio. Depuis to kutana na Fatima moteme pa na yo e. Nazongi kisasa ata mokanate o. Nasali nini yebisanga yo. Zangano e, zangano e, zangano e, zangano e. Zangano e, zangano e, na ebisi docteur kimoko, na ebisi tita samba e, otine langa chéri, atatike o, ona koma bangi, nga inamona yo e, tokota ini pope o, tokota pench koko e, o kana sikre o, poto salanyo se, zangano e, zangano e. Zangano e, na kokota na boitu chéri, na kota fleur Zaïre, na kota mongala, na kota mayo bangio, na koma walombe, na katisa na bangio, tokota na chéri, pomote mananga ekita. Zangano e, zangano e, zangano e, molenge ti bangio, zangano e, zangano e. Zangano e, molenge ti bangio mama. Zangano e, zangano e, zangano nangavane ko papa ngana loba nini o. Zangano nangavane ko ngana loba nini o. Zoto nangai etikala sena yo e. motema na ngai na maboko na yo mobimba na ngai kakempa na yo zangano 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 molenge kibangi yo mama. Zanganoe, molenge tibangi o mama. Zanganoe, zanganoe, molenge tibangi o mama. Zanganoe, molenge tibangi o mama. Zanganoe, molenge tibangi o mama.
Wait, when I'm busy, I'm just a little quick. malandai mobimba toya mama ye nakangi motema na pio na leli pasi na ngai na ndoto na ye nazongisi motema na ngai sima toya mama kanga na maboko balola miso mama otalaka ngai okopesa mawa sekisanga moketo ya mama molimo etoni na mawa
Kebana basongeur toya
Nakangi motema na pio na leli pasi na ngai na ndoto na ye Nazongisi motema na ngai sima toya mama kanga na maboko Balola miso mama otalaka ngai okopesa mawa Seki sanga moketo ya mama Oli mweto ni na mama
Bush, 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 bush Ta ta ti ta 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 Oli mwaya mana ye Mama na pana o Suka na ngali wa o Mama ye Bakolo ba bakole mbe Mana ye o Janki mama na bana ye mama
Nakole la opisio, nakole la efanga Nakole la papa jose o mama Nakole la opisio, nakole la efanga Nakole la papa jose o mama
Molingo ya mana ye Mama na bana o, suka na ngali wa o mama ye
Bakolo baba kole mbele
Moko moko yenga na shenu
nakole la oris nakole la wingu nakole la titi sone o no no nakole la oris nakole la wingu nakole la titi sone o mama
lo lo ngana ye mama na bana sukaranga liwa o mama e
akolo baba kolembe
ngana ye o moto 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 ye
Nakole la geni, nakole la tizi, nakole la morito ya lolo. Nakole la geni, nakole la tizi, nakole la morito ya lolo.
Olimba ya mana ye,
huge huge.
Mama na bana, suka na ngali wa o, mama ye.
Nakolo baba kole me o e o e o e o.
Morena e wapi morena e.
Nakole la opisio, nakole la efanga, nakole la papa jose o
mama.
Nakole la opisio, nakole la efanga, nakole la papa jose o mama.
C'est ça, princesse. Push, 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 push. Ta ta ti ta 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 ti ta ta ti ta 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 ti ta ta ta. Aye, aye, on pèle sous. Camoula qui formation. Son sac qui salue, son sac qui salue,
son sac qui salue.
Moras.
Of course, listening to Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM, the only place in Richmond you'll hear great Congolese music like this. Those last two cuts were part of a tribute I'm going to be doing off and on during the program today to the late, great Pepe Kale. That first song was Pepe Kale et l'Orchestre Empire Bukuba du Zaire from the LP Kwasa Kwasa on the Leader Records label. We heard the song Zangano. After that, we heard from Empire Bukuba again. From the CD, Sango Yamawa on the Ingo Yarto label. Nice reissue label that is no longer with us, too bad. We heard the song Ntoya, extraordinary song on that from the Empire Bukuba there. Coming up next, we have two requests right in a row. The first one going out to Nde, new requester on the program, wanted to hear a cut from Orchestra Kiam. Now, I don't have the songs that he requested with me, but I do have an LP simply called Editions Veve Present Orchestra Kiam 1974 to 75 on the African Music label. And we'll hear the song Nina off of that. Then we'll hear for Ronald, listening in the Netherlands. Thanks for listening again, Ronald. Théo Blaise Concou from the CD Les Plus Grands Succès de Théo Blaise, Volume 2, on the editions TBK Lekembe Sonodisc label, the song Nadia Soleil. But first, here is Orchestra Kiam on Ambiance Congo.
Anga anga na kulela ugu ugu, basi ya boy na mona te balubina le pisa maranga na pota ugu. Pona kuma mutu ya mbongo, delioka delika mbu delioka. Anga anga na kulela ugu ugu, basi ya boy na mona te balubina le pisa maranga na pota ugu. Kona kuma mutu ya mbongo, delio kaneli kambumbe. Zemi ya sanza moko na poso misato, napo mamu bimba mwana na napona zangi mosoro.
Kaina na mide bukili ogogo nina,
nina o nina, nina o nimili wa mwana na nina. Nina, tunana kati ya motema, Duna mama na ya leki ya bangi makambu
Kana bangi na bangi te makambu
Nako kate kana kolika tobota Tobo kola ye ya sili sake lasi
Tobo mamwana ani wasama Tobe bisa fruia bolingo pasi tumoni
Nina unimili wa mwana nantina Nina, duna na kati ya motema Tuna mama na ya leki ya bangi makambu
Banga na bangi te makambu
Rako kate ngana kolika tomota Tobo kolo ye ya sili sake lasi
Misa fruia bolingo basi tumo
Nina unimiliwa mwana na tina Nina tunana kati ya motema Tuna mama na alekie ya bangi makamu
Bangina, bangine, makamu
Rako kate gana kolinga tobota Tobota la ye asili za kelasi
Je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Oh Dinadia, je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Mais moi j'ai rencontré Nadia à Paris, beauté du soleil. Elle ne m'a laissé que l'odeur de son parfum, elle a disparu. Nous avions dansé maman, elle m'a planté l'amour. Où es-tu Nadia de mon cœur, tu m'as planté l'amour. J'ai rencontré Nadia à Paris, beauté du soleil. Elle ne m'a laissé que l'odeur de son parfum, elle a disparu. Nous avions dansé maman, elle m'a planté l'amour. Où es-tu Nadia de mon cœur, tu m'as planté l'amour.
Pour rien,
oh,
oh.
Oh Nadia, tu m'as conquis, aïe, oh.
Pourquoi tu m'as donné l'espoir si c'était pour rien,
oh, oh. Oh Nadia, toi,
tu m'as compris. Amour de ma pensée, Nadia, tu m'as vidé. Je suis fou de toi, Nadia, où es-tu? Je suis malade d'amour, Nadia, où es-tu? Amour d'une soirée, Nadia, tu m'as conquis. Amour de ma pensée, Nadia, tu m'as vidé. Je suis fou de toi, Nadia, où es-tu? Je suis malade d'amour, Nadia, où es-tu? Pourquoi tu allumais mon cœur si c'était pour rien? Oh,
oh. Oh Nadia, toi mon amour, aïe oh.
Pourquoi tu m'embrassais beauté si c'était pour rien?
Oh, oh Nadia, tu m'as conquis, aïe oh.
Pourquoi tu m'as donné l'espoir si c'était pour rien?
Oh, oh. Oh Nadia, toi mon amour, aïe oh.
Pourquoi tu m'as dragué beauté si c'était pour rien?
Oh, oh Nadia, tu m'as conquis, aïe oh.
Nadia Soleil from Theo Blaise Akonku. Request for Ronald, and he says he loves that song. He remembers when that LP first came out, and he was in the Musica Nova shop in Brussels. That must have been, oh, back in the mid-'80s. And an older Belgian lady was dancing to it, and she came up to him and said, I just love this song. She must have been 65 or 70 years old, says Ronald, and he will never forget it. So I'm glad I could bring him back a little bit of memories with that song from Theo Blaise Akonku. Speaking of people that are getting up there in age, my dad's birthday is today. He is 80 years old. Congratulations to my father for making it to 80. And you are listening to Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM. And WRIR is functioning properly because of a trade with Franz Cleaning Service. Franz Cleaning Service, established in 1991, offers a variety of services for your home or office, including one-time or routine cleanings, large or small jobs, windows, walls, kitchens, and baths. They're bonded and insured, dependable, and thorough. For more information, call 804-598-5989. And for more information about the music you're hearing, number here, area code 804-649-9737. My name is David Noyes. This is Ambiance Congo, coming to you every other week here on the mighty WRIR 97.3 FM. Next cut, we're going to hear another oldie before we start getting into some new music. We're going to hear something from the group Tiers Monde, featuring Mpompo Loai, Sam Mangwana, and Ndombe Opetum. From the CD Cooperation on the Ngoyarto label, let's hear the song called Faux Problems. We'll follow that right up with a brand new CD from Le Poète Lutumba Simaro. And we're going to play a cut off of that one called Yuna, which features just about everybody, all his guests on that. Ndombe Opetum, Billy Bell, Fair Gola, all kinds of people. So check it out. Coming up next after Tiers Monde.
Soki bazuile lo, oyebi pasi nini bamona teo. batongi yolo pe batete bazwaka bapike ya pamba ye na kasavubunji lingiringiri mombelenga bana masi na ye makala mbuto zalaka kitoni azaleke egoiste te atabelaka biso nyonso ye loki azalaka lolendo te tika koyokela ye zuwa ye mandefo azalaka mwana malamu ayambaka biso na mevre jean
muta e muta muta olela kozanga lopango e muta e
Maninga bazwaka mapango yo feleo na matonge yolo pe matete bazwaka bapike ya pamba ye na kasavubunji lingiringiri mombelenga bana masi na ye makala mbuto zalaka kitoni azalaka egoiste te atabelaka biso nyonso ye roki azalaka lolendo te tika koyokela ye zuwa ye mandefo azalaka mwana malamu ayambaka biso na mevre jean
Kosanga
babanda mombongo na kinye ya makala koni pilipilie babanda mombongo na kinye ya kote kabokaza ya poto bazwaka bakota ye na badepo masanga muto zalaka bakendeke na baregio ye fufu ya bandundu na bazai izirogoma mbuji maitika pai ebwamisa bato ye yo lolendo du premier enfan mosala kaka ambiance bazwaka bapike ya pamba ye na kasavubunji lingiringiri mombelenga bana masi na ye makala mbuto zalaka kitoni azalaka egoiste te atabelaka biso nyonso ye bebe bazalaka lolendo te tika koyokela ye zuwa ye mandefo azalaka mwana malamu ayambaka biso na nevre jean
Excellence Bachi Bachi. Poète Simaro Massia. Akuta ena leki na eredi ya misi. Bibi Exode.
Mokolo yango yawe. Mokolo yango gaske okolela nga.
kolimisa ya soki pe na kopoka mpusu nilekima eliki ya pe na nzambe napeki pende na losambo
mama jaki kongo l'argent
yunae libango ya masuwa ya bolingo na biso esemi yo nde moto mponaki yango e yona
soki mpe mangano e soki mpe bangubu e banyoka na bamobezesi yo nde moto mponi yango e libongo oyo
l'ambassadeur itinérant Kujodola
Dala lelo yo tokomi nde epoka bwana na ntango tozwi nde bangongo mpasi eli
mpe likambo na Paris
likambo yango ewuti nde mosika bana kinshasa bakomi nde kokamwa baflater basilisi nde maloba bakona ndenga na likambo bayebi ntina te nanyapesanga rezo na fami oyo yuna
ina na lotindo tokati ya butu nga na kati ya bale nazali nde kokufa o yunae ya kobikisanga yunae
yuna namoni yo na mosika yo na mbanda na kati ya bwato okopakola yende ya mipo atela
po bamonanga natoboli nde loboko
okangi nga loboko nsima otindiki nga na ebale mpo na tyolanga na kufa ye
maye mabalisa miso bakende na lilisa e mamotina miso bakende na mokaba wao na moko yo bato bakozongaka te o yunai nani apesanga rezo na fami oyo oyo na yuna na ngai
motete na kuma komona lelo yo ndokoka na kamati desi amaina miso
ajida josé likimba
ezali na ntina motema molemi pasio
alentana
sheri alali na ndako na ngai na mbeto na ngai atie moto na ntolo na ngai
na motema o lobi bakokutana na site salongo epai yalia ya biele kayanga na koyeba te likambo ya ndoki motindo oyo ifale na yebanga ya lita mamelisa ya yasali
bolingo mpe lokola nde masanga ezali na nokisi te koyeba bakopo boni okomela ye
bolangwa te o
mama ngai na langwe mpasi
rene mandombo le cauchemar
bakoko baloba boye oloko yazongaka lelanga liaki lobi ye wana akangamaka na
mojean-mari mboyo
nayoki andakangami na motambo e
bakoko baloba lisusu boye moto alandaka taba na esobe ya nzube ye wana azokaka na sende ya esobe
mama ngai nazoki sende na motema
ekoza Jean Mathieu
ifale nayoka toli ya mama jaki kongo l'argent ilfale nayoka nsami mafueni na deko ilfale nayoka jokisisi na janobinano
ifale nandima te a pardo ya nguma batengaka ngaye ifale nayeba ye nde motabongisaki na ye
na bazilike géan andré dodo Frank Mtsundi, Yeme, Justin, Bisona Biso, Edindangi, Major Madiala, Mamula.
Oh, you know,
lokola bebe nanga nakumisa yo lokola mokonzi nanyaluka yo salakanga mabe oyuna mangasa mema ye na losambo ya meda opeselanga yo atalite ayoka bakolimbisaka mbalabani na libala didi kinwani
Gilles Maxime, Siloko Opango. Roger Tsingi Mokonzi.
Na salaka na mwa patience na kanisa ki na mi e ko change. Toko vanga ni bala, boli mo fe e koko na e. Ma ko pesa ka mwa koko na ki mo kolo tenga na sani. Erreur, tika na mo la vwe. Sa tolini sa tika na mona boy, tika na sukwe. Monte ma bobo to tika na nyupo ma mama. Toko abasola, na chimi mujinga ba kebi sa kina na keba. Donda skala, oka sole tika taba tongonga. Abota ma bongo, ba fama ba tika e mongwe. Alula na ebi se, vina e amafu mafue. E amra ki muta, mona nini boy. Esa la kapasi bokuta
Monica, mwana ya pali
Na iyo, na boli mwa sito mwa vali
Chuke lomboto Nitu makiese Ardo siel Adida kiese
Président Kimasi Ambassadeur Antoine Gonda, né Congo.
Maléli Bosso, la télinga pili, mané femena na konanga. Oko tima, wala bio, la tipili, a musiki na bino. Yami balenga na bolo, kayana sika na katia bisemo. Yami sato, ba mona kaona, ben verba, fo de kara. Sikse neki, wala mwesi tselo kola masanga matanga.
Kenya Lubumbashi
Kenzo Mukendi
Le chef coutumier Félix Sangwa Papa na imemba yon Wokasol Le grand couturier Luna Medical Tonton Solo Ya Perpeti Papa Edouard Nzengo Bison Ya Sylvie Lubumba Sylvain et Boma, on a des yeux. Wami, le gouverneur, na Libreville. Maître Lang à Michel, na Paris.
From the brand new CD from Papa Lutumba. Le Poète Lutumba Simero, the name of the CD is Salle d'Attente on the, let's see what label is this on. This is on the, Gabin Tembo, Gabino Business label. And that song was the sixth song on there called Yuna, featuring just about all the invited artists on this CD, which features great singers such as Mbilia Bell, Joski Kembukuta, Who else is on here? Fergola, Redia Misi, Manda Shant, Papa Wemba, Ndombio Pitum, Niboma Mwandito. It goes on and on. The guitars are played by Micah Moonen and Ramazani. And great new CD, well worth getting, from Papa Lutumba Simero here on Ambiance Congo. The International Red Cross can help restore family ties. Armed conflict and disaster leave millions of people around the globe in urgent need of humanitarian relief every year. Relief means responding to physical and psychological needs, including helping to restore communication with missing family members and learning the fate of lost loved ones. The Red Cross can help locate the missing and can send Red Cross messages between separated family members, be they civilians, prisoners of war, or political detainees. For more information, call Sarah Von Blerk at 804-780-2293. That's 804-780-2293. Those of you with relatives in Eastern Congo, you may make yourself, they may be useful to you to help you find some of your relatives. Again, the number is 804-780-2293. My name is David Noyes. This is Ambiance Congo. It's 3:58 here in Richmond, and you are listening to WRIR 97.3 FM.